Uganda.
Ekitongole ekirekera abakoze empiiya ekya National Social Security Funding kani NSSF basabye abantu ababuliddo okusingira era abo abafuna obusente obutontono okubona nga batandika otereka empiiya kibayambeku okuba ate nga beteekerateekera ebiseera eby'omu maiso. Buno obubaka buli kuva eri Teddy Agudo era ng'ono n'atendeka ensonga edda eby'okutereka empiiya n'okukozesa empiiya mu kitongole kya NSSF era babeire nga baganyiremuku n'abasobozi okuva ku katale ak'okukaleerwere mu kibuga eky'e Kampala. Agudo ategeezezza ati otereka empiiya kisobola okuyamba omuntu okuba ng'asobola okubita mu bizibu ebigwa tibiraze olw'ensonga nti akasente kabaawo kasobola okuba ate ng'akolesa obukalamu. Richard Lubega nga ni ssentebe ow'ekibiina ekitwala abasuubuzi mu butale mu kibuga eky'e Kampala n'okwetoola ewangira Uganda kyete Federation of Market Vendors Cooperative Union Uganda onaaniriza ino abasaga abasulawo omulimu gweibwe oba basuulirira obuvunaanyizibwa bweibwe ng'abasadda mu maka ate obuvunaanyizibwa baabuta ku bakazi. Lubega asabye abakazi kwotere ku abantu abandi abafuna obusente obutontono okuba ate nga batereka ni NSSF n'ekidde okubayambaku okuba ate nga beetoola mu bwavu.
Akala mu katale akaffe wano tulina wabakyala basinga obungi basuubuzi ba kasooli bano banjokera ku makubo bano bafumba ntundira mu ttawuni ntundira wa so betubadde tusinga okwagala okukwatako olunaku olwaleero kubanga bakozi nnyo babadde bafubana okulaba nti babeezaawo abaana baabwe naye obubiina obwo bubabbye nnyo 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 ate ne bubazzaayo ku zero. So that's why olaba tugezezzaako okulaba nti tuleetaawo NSSF okulaba nti eyamba abantu bano eyamba abakyala bano nga basevinga mpola mpola basevinga akasente kaabwe naye nga bali shua nkikajja kubeerayo ate keeyongerako kubanga buno obubiina bwabwe nabwo ate bubasalateza ez'okusevinga ate ne bubasalako simanyi ng'owisdrowinga ekitali mu NSSF. That's why twainvitinze NSSF.